kusema kwange. Ntesa, ntesa, bero mwami wange, omuntu wange. Mami akambyo kumtwala, osoko ogende, ogendo chale.
Skyline, oh my.